double six. Paka sasa, moto shawaka. Mambo na yofanya sana, vuka mipaka. Vito na vyotaka, mwezenu na data. Tena anasema tia wezi kuniacha. Mashaka, usaliti sasa. Mimi na mwanangu yani ni kama mapacha. Shame lake sasa, kitu walipapa. Anazima taili niweze kuchapa. Ndo hivyo, yani ndo hivyo. Shame lake anataka tusho. Ndo hivyo, jama ndo hivyo. Ndo hivyo. Yeah. Ila kibaya zaidi ya navutia. Nashindwa kuzikataa za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, yeah. Tena akini misi ananipatia. Msisimko wa mwili unaniingia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, 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 yeah. Kiukweli ana mambo mengi, mwezenu ntadedie.
Ntadedie.
Anavyo nipa vya bara na zenji. Ah, mziki toti na uonja kochi. Anaenjoy sana mbaka napiga makofi. Kama siyo gopi, ukorofi. Kafunga milango kwa maana siondoki. Atoti na uonja kochi. Anaenjoy sana mbaka napiga makofi. Kama siyo gopi, ukorofi. Kafunga milango kwa maana siondoki. Ndo hivyo, yani ndo hivyo. Shame lake anataka tusho. Ndo hivyo, njama ndo hivyo. Ndo hivyo. Yeah, ila kibaya zaidi yeah, navutia. Nashindwa kuzikataa za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, yeah. Tena akini misi ananipatia. Msisimko wa mwili unaniingia. Huku tunapoenda jamani sio sawa. Sio sawa, yeah, 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 yeah. Ulele lulu. Ulala lulu. Ulala lulu. Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Le ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele. Tuendele. Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Le ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele ama tusiendele.
Tuendele.
Tuendele. Tuendele. Amigo.